kama nimesamehewa na Mungu anasamehea, who are you?
Ala? Mzee.
Na nauliza tu, ni swali tu, sikuwa na ubaya.
Mimi unauliza mimi ni nani?
Okay.
Haujui mimi ni nani?
Okay, wewe ni hakimu, lakini sasa you have to be a human being so that you can.
Huyu hata mzee mimi naona kama wewe kichwa chako si kizuri.
Sawa? Mimi nimekusamea hata wewe. Na ikisiti sana nitakuloka.